kugombana, unajifanya fundi shobo, kuongea somana. Kagombana bosi wako, unaingia kuchambana. Eti si bora ungefanya yako, saizi epo kina nana. Shoga yake Paula, asa kukula nini? Unajikuta mvimbaji, toka kiume ukaveshwa bikini. No, acha nyonge.
Nimeumana.
Acha nyonge.
Toto mdogo nataka kusafiria nyota eh.
Acha nyonge.
Najua utajibu ila acha nyonge kwanza.
Acha nyonge.
Bado sana.
So kila kitu lazima useme, na siye yako tuwa ya juwa. Mambo ya vizinga ndo usiseme. Eti unaona umeyapatia maisha, na tabu hukuiona. Uni-unfollow kwa insta. Kweli kuna watu na viatu duniani, ugomvi wa ndugu wewe wakuhusu nini? Ama shoga yake Paula, asa kukula nini? Unajikuta mvimbaji, toka kiume ukaveshwa bikini. No, acha nyonge.
Nimeumana.
Acha nyonge.
Toto mdogo nataka kusafiria nyota eh.
Acha nyonge.
Najua utajibu ila acha nyonge kwanza.
Acha nyonge.
Bado sana, bado bado.
Na kuona unapenda kujikweza.
Acha shogu.
Babu jinga unapenda kujikweza.
Acha shogu.
Hakuna posti na kupita yomba we.
Acha shuru.
Vya watu napenda sana uvijua.
Acha shuru. Ilo shipa lime msimama lime msimama. Waka mshipa kame msimama kame msimama.
This is Venture.